Bruce boy, yeah, yeah. Bruce boy, yeah.
Since you bagging you is
a crap,
yeah. Chris Robbie Robinho, Robinho. I need more night, baby. Yeah, I swear a girl, you drive me crazy. Haki ya Mungu kwako sijiwezi. Kuachana tutenganishe mwenyezi. Yeah, kitandike kitanda little resty. Nilo body figure number 80. Eti siku pendi zote test. Achana now, you upendi ukiwa fresh boo. Napenda mama ukiwa na furaha. Nakupenda mama juu unanifaa. Wanakunyemelea cause we kifaa. Fanya kauna wadharau, fanya kauna wakataa. Ulipo nipo, nilipo upo. Napenda ga ukicheka na hizo dimpo. Yani girl, you so beautiful. We subiri ndoa, uko peace, uko simple.
Ooh la 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 la, thanks for loving me. Ooh la 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 la, walisha sema mingi kitambo. Wai sasa luzina wama. Wakatabili mabaya wetu, penzi tamu tunapendana. Waisha sema wengi kitamu, waisa salo zinawauma. Wakatabili mabaya wetu, penzi tamu tunapendana.
Yeah. Walini nanga nipo alone. People, save na tamba na weyan, siko single. Zad na chukupendea hau na maringo. Kwako sibanduki mana nshana sawo limbo.
Yeah, you look so wild, you look so good, baby.
Yani girl, you so beautiful. We subiri ndoa, uko peace, uko simple.
Ooh la 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 la, thanks for loving me. Ooh la 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 la, walisha sema mingi kitambo. Wai sasa lozi na wamba. Wakatabili mabaya wetu, penzi tamu tunapendana. Walisha sema mingi kitambo. Wai sasa lozi na wamba. Wakatabili mabaya wetu, penzi tamu tunapendana.